Jelega muviveko abamuvuma mubihumure hehe yolo yolo ono ye wange kwemfira omwami wange mulungi asingira abasajja bonna bendabye zebulirwe mutunulako alinga amata abamujelega muviveko abamuvuma mubihumure hehe yolo yolo ono ye wange kwemfira bikwatirako wa waoza akasajja kekavu niwe tusula munkuku omukwano tegulemwa tugusinda n'okusinga gwe yasula muzitemagana adamu teyayambala naye omukwano gwalika ddala bikwatirako wa waoza akasajja kekavu niwe tusula munkuku omukwano tegulemwa tugusinda n'okusinga gwe Adamu teyayambala naye omukwano gwaliko ddala
Yeah.